Zabbuli esooka. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newaakubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newaakubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro. Naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi, ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo, era amalagala gaagwo tegawotoka. Na buli kyakola, akiweerwako omukisa. Ababisi bwe batyo, naye balinga ebisusunku, empewo bye zifuumuula. Ababiki baliva balema okuyimirira musango, newaakubadde abalina ebibi mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu, n'ekkubo ly'ababi liribula.